Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Kala kedi de studio tamane yoda sa yo sake ke mada Ousmane Dicka halante kabaruji gondi do di jodi men zan la presse le bamako Salim Jora wana ne to boggi jande to kana ko be leede G5 sala ane batum e jobe le galdiro waga dugu Burkina Faso be kaldan do hono eto jawdi 2019 fawarde do no golleji gubangal jari yeso Minisma Oudou ana wonde be dande député be famu do projet ngaji nuga sareya kanyu e sareya wateka nenno be do gotnaabe ka andanan ko heewi le hen Handen festival segu ardu andinan on ko woni koredu go korof kany e ko tongie mudu fawarde do dari de kabar de neddako yo di ngodi sembe kabaruji di men jogani on bismillah on destude Batu jeyoba kanan ko be de G5 Sahel fuddi bete hande waga dugu le Burkina Faso no tuugido do ndenaago e yirwero o do batu wadda nan kanan ko be leede de fu miijade do eto jawdi go fawarde dabareji bamadi jaarudi yaso fawarde e no golle gubal wadda ngaddu wordi kanan ko be mali kanan ko meede leedi mandi dun kanko Ibrahim Bokar Keita o hawri e batu o do honoroje makko mo Burkina Faso rok mak Christian Kabore warata hono ardade walde de ndagu tande keddena Mamadou Sam Seku fa fam beedo
kulle kewde bilide e kabaru yirewere e kanye denagu huncena mahore e lingal do kawrtal yo kulle hono kabaru gollobe gonbe der gollirde G5 Sahel de kabaru imadraji hewtagul milaru jidi e ko fawi kalisi euro e humtingol faba ngada do tournok shotum der livre décembre hitande 2018 e kanye dun gede bilide e kabaru yirewere dumotonde yalla lede sahel de nangatena hakilo kanon ko be lede G5 be mimi halati allahji pawi do kabar habu hakunde suniji der wuddu leedi malindi sahal wuddu leedi burkina hirnage sahal leedi niger e buri fufu nokure kiri tatidi e wi ho njotobe joga kanan ko be leede de nakani notra de ngaddo kawrital huncande hore kala ko woni sifa hotagol kabaruji e golle wonande lugaji kabitibe leede de hinnaade no fewri basiji hakunde jalleni e kanya huncande hore projetji yirwere di heejoji golle buri fufu huncande hore elege san sahel ngaddo kawrital wagadugu wadi wattu mutiru sembe na gunde wadde bondaji kibbi yodum e wattu huncangul hore imadraji gubalgal e tawede fuf bondaji tirul sen gadaadi e lewru janvier e bilundu lati sababu iwgol yimbele hewbe civil en e kabitibe en der leede burkina mali madun niger
hono honjotobe yogaabe ka kulliti jaati golleji G5 Sahel di ka maninaaki e wi mu en soldats e meden jaati kani la wadede hono dunke en famu walde fa ngada hen juude mudden kanko Ibrahim Maiga mo institut d'etude de securite bamako do wonko haale do mudun kedana Mamadou Sam Seku
étant donné que tout ce qui est
hewti kala ko golleta do inde jamarande kambe dun kebata dafa mudu den no fa do goden do hello mata ka tafun bonandaji terrorisme be beedige sato yo bonandaji di ngatte cagal nokuji di kaptibe G5 ngoni sere won ko ngal do gubal do de hunchande hore golleji di hultama non yo annaji di be de hunchande do hore dar nokumu njaaju mudun yo to fa kiloji chapande joy cagal kero yo do bawde solla sabe be kanyal alhal hakika kabar denagu no ko heddi yo on wattu goto kabitibe kala leede gulida e gubal ngal yalla be do kabitibe na mbawa hinnade nokuji do dingori hinnade no fewiri e made mabbe
kala ko jiddon famitaade podde faydo be me amé ande Facebook na Twitter on mbay noddude numéroji 75 94 11 11 na 75 94 12 12 fando kon hakkilaji modon rewbe habbitibe ujunere e temedde do ngoni wadabe le imadara gadar le ngaldure mawnde de nenno e le imadara mudun odo an buru ujunere e temedde joon landabe ko buri temedde do be ka fu yo hono dartentenobe heedi sareye e be nangi hono e be do nangadu be dama motoji temedde joy mobilaji kewdi fawarde e kabordo minisi denagu leedi me andini odo kabaru Ministre Madu ana wonde famminde député Mali do projet ngaji nuygal sariya golle mudum balde tati fuddi bete hande nokku assemblée e wi horaji ministre o faanda mudun yo famminde député be sereji dibe ngarata bande boyata do hono waltingol nuygal sariya meden fawarde e sariya wotaka kede ko mi e Mamadou Sam Seku mon kebanio Viditagol, nuiga sariya mede, sariya bangal wote, sariya bangal, keri lamorde, fawarde e sariya, tungika edo adadu depute en, yote engoni tope, proje gondado, asamble Martin Kumpale hitande 2019. Evi hore mudu no, evi hore minisma, ndead omobere, depute en, ana horsi. Luwata an, watu monyala de seda, chagal, kfede kadimen jo ina, fa, bitito, nuiga sariya ledimen. Ano holladu, jokitagol gulleji, bangal, famu, e jawdi fede laamu mali e le ko minisma andini madam baranga gasarabwe kejado joko kejado minisma wonko sefani en kedodum
pa de competences ki vous seront
andede totede noto sababu e mbaw hunchan hore siraji kandi yewtere jomu hunchan hore dun andal mo o jogi bangal hinari mo fewi projeji kiwdi kabaru sariya
walo transmis par exécutif
e wi hore be assemblée siciliji martanade kumpadi anakaane ana poti ana joni se ko hubbi hore yimbe handen ko yewama Honorable Zoumananchi Doumbia, Ardo Kabaru Sareli, Assemblée Nationale, Wanka Sefani, Kedadem.
Les élections après. Wouteji, Dontadi, Nakevi, Fufdu, Najogi, Nafa, Kambadou, Minkunchan Hore, Nalo Karusal, Sisiji, Bamadi, Nafora Jati, Sugulaji, Nguruledi, Kambadou, Mindarabe, Yubetino, Hinadi, Edo Ande, Ebetotade, Faiboyata Jati, Benototo, Edo Ande.
Preuve d'assiduité.
Et Martin Kumbatan, Goldo Fabago, Minisma, Bangal, Yawara, Fawarde, Egoleji, Député N, Aneyade, Esari. 2064 ñane nogay e joy le région itane 2014 de jaabuji datndiral natugol e golle laamu andinaama kenya le ko ujina ko buri ujinaaji nogay jeego ngadno datndirgal ko yo ujunere temedude sappetata ngoni hebube hen be datdudirbe yo caldi golleji kewdi ngade do mudun yambereji festival niger ngadata ciagal modon nenno ngata ciagal yogaabe du hono kore duga koro fawarde e ko nande mudum fu maninan ko heewi le finatawaji kewde region segu o nenno hodum woni koro kore duga koro hoto fu darani yimbe fatiyatara ana festival segu arton wonko hebane le hen kedde nam mamadou sama seku e mumin sendebu
to bamarabe to kore duga o yo jeegobo e le finatawaji mabbe fuundu woni ko oro finatawa o anditrite dudun mande andal ciudingal hultama wide kore duga o na jeeda e finatawa kertado sifaji woga mudun na mbawi nawtorede bangal hewtagol jam e dewral kerdanna Boubacar Bore goto e amir en segu
golle kore duga en yo dewrintinde yimbe le janyeli so basi jinnati hakune mabbe bebe mbaja rewbe worbe dun jonsudu en so basi jinnati hakune mabbe mide nawtoro dum yalla mi den yewntina yimbele
yo tan e wattu de jamara de nuturke e kora duga o woni weltare makko kamba dun minen dawrana jamara de wattu celaji mawdi woni ko holiti faande kango Boubacar Bore o
ni muso tibbang
kala wattu be ngatta kawta men yitima buri wonne bam mumin laddinta min pecca dun hakune rewbe be medali be nudi ko buri hewde dun be fuf be kebabbe bangi goddo dun muso celaji hono nyawuji bondi ma rafeto bo min nawtoro dun yalla jamna hewte
sango golekara dugula
chonchi kora duga o kertadi yo litche saya litche pade e tumude kelde bottuji kiddi e lunatiji bundi dum yo humtande hore hakillo ko woni e dugaw nado hana fi mantadi dum lato dum sababu kuyam e wi kanko gorko modo Bore o kawtal festival sile Niger lati sababu humtande hore finatawaji koro dugaw nokure finatawa seguto jati bami inde mudum
fa jena leru fevrier hono kedjada men fati yatra martina on kumpa ko wadi le festival segu fu nanno ko warata on pamalan no sukabe gollirbe ngiebe golleji le festival o ngorri fa warde hakilaji segun kobe fanda ndedo yetere sappe jeberde
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
Sengarti kabaruji region ngaji medan les régions gawo rele communautaire en bamba tabo bure fawarde timira fu tilima talatar nde jande balde tati do no yimbe garata garita gardata le ciudi dogotoro di fawarde du e yirwere cellal sukabe fana mudun yo nawtarade nate hejo birki sukabe yimbe ina mamman les communautés situ o cercle en songo région gawo du anongonde chadele ndiam projet onno pompi goto gonnodo ton mo unicef hokuno odu boni lewru handen maroobe daabaaji di non yo kilometre ji tapane jeegon jaata si jarna yibbe ton ndarti lam o noto dum ben ko yaawi ambassade leedi senegal li mali do du tilima talatar nde dawon mudun nyalaade nay li ngandure kayinde nenno ele mudun batel mudun yo faminde leedi encore mu fa ita jawdi centre culturel et logement social ngaji di nenno ko ngakari hendo burdo kolitido hono di ngalduri koñe karande bureau wote goto waran auditede yo do kaddo de di do kabaruji kedde hedal faande yewtere mana yeso yen tawde ko warata.